Uida agabadde gatambula ku mitimbagano nti internet egenda kujibwako mu kiseera ky'okulonda. Ebyokujjako internet ekitongole ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo Uganda Communications Commission UCC kibisambaze. Ng'okusinziira ku akulira ekitongole kino George William Nyombi Temba agamba nti nno tebalina nteekateeka yonna yakujjako internet nti kubanga kyakutaataganya entambuza y'emirimu n'okusingira ddala mu kiseera ky'okulonda n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu.
Kwabo abaka kuteri yangambye mukama oba laudile oba officially nti neeteeketeeka okujjako ki internet tebituuka n'olaba nti obudde twali bali twasandika dde okuteekateeka nga tuteekateeka naye sirinateekateeka sirina nteekateeka eyo era teri yankubye kaama nti nteeketeeke.